benefits that God has brought to us through your ministry. Amen. We at this time would like to show it in a small way by presenting to you a little gift.
Dear Nilibua Muratunefe. Ndianiribuwa nga manda muratunefele uno ndianiribuwa chibidzo kutoba usadivei uri kutoba na mini nga ngomu hacho fezi ndiatakalela nga mbilu yanga yothe zothe zena zwiamba kanne na zwithu zena nyitela zone uno arali hovha usi uitela inwi hovha usingavi na nne arali hovha usi mumwe wa untenda mulaedza une mudzimu anea wone uri ndi rere hovha usingavi na ndeme ya urera hu tea u vha vhuvili hashu ri tshi khou shuma roṱhe ngauralo ndi atakalela izwi nga maanḓa tshivhidzo tshashu tshifhinga tshoṱhe tshina tsho gaganywaho vhukati hashu pano tshipfi tsha u seisa zwino musi ndi tshi dzhena zwifhinga zwisigati zwo fhiraho luferani lu re murahu muṅwe a ṋekedza pasela uno a amba uri ndi ḓo tshimbila nnḓa nda ḓa pulatifomoni huno nda ṋekedza itshi kha muratunevele nga u takalela vhuḓipfi hanga khaye na vhuṱama ha itshi tshivhidzo na zwe a zwi amba kha riṋe na ṅwaha sa mufunzi kha miṅwaha yo fhiraho na mafulufhelo na thabelo dza uri u ḓo isa phanḓa na u vha mufunzi washu kha miṅwaha minzhi ino ṱoḓa tshiga tsha tshihumbudzo tshi bvaho tshivhidzoni na nṋe muṋe muratunevele.
Thank you very much, all of you. God bless you. I truly appreciate the kind things and the helpfulness that has been toward me from each and every one in the congregation. And I truly this morning feel deep down in my soul that every last one of us are deeply grateful to Brother Branham for what he has meant to us in his ministry. And may God prosper him and bless him as he goes on for the Lord this year. It's my earnest prayer. Thank you very much. Certainly appreciate it.
Vana vhaṱuku zwo luga ndi elekanya uri vhathu vhaṱuku zwino vha tea u ya pherani dzavho uno zwino elelwani ivani vhasidzana vhavhuḓi vhukuma na vhatukana ngei nda luferani matshoni anu ngauri nga murahu ha tshumelo ndi elekanya uri hu vhonala u tshi nga ho vha hu na tshiṅwe tshithu tshe na vha no sielwa tshone fhano tsha u ḽa. Zwino kha vhaaluwa vhunga ndi ni tshi vhona tshitshavha tshashu tsha vhathu vhaswa vhevhe tshivhalo tshihulwane ro lindela ri tshi khou swa mbilu u swika tshifhinga tshine ri nga vha na kereke ntswa une ri nga fhandekanya idzo kilasi. Khaladzi Arnold washu zwa vhukuma u na tshanḓa tsho dalaho hu si tshidala tshanḓa fhedzi tshanḓa tsho dalaho. Uno musidzana nyana wanga o vha a tshi khou mbudza ori baba zwi khou konḓa nga maanḓa kha khaladzi Arnold ari ngauri u ḓo vha a tshi khou amba na riṋe nga luambo lune ra ḓo lu pfhesesa uno zwenezwo ṅwana muṱuku u ḓo ita tshiṅwe tshithu uno u ḓo tea u ima nahone a vha khakhulula vha a vhona ngauralo zwi ita uri zwi konḓe kha uyu musadzi muthihi u vha na i kilasi yoṱhe ngauralo ri a mutakalela na tshumisano yawe yavhuḓi ya u ita zwine a kona kha itshi tshifhinga tsha ṱoḓea murena a mu fhatutshedze. Zwino ri a fhulufhela ḽiṅwe ḓuvha hu si kale murena a tshi funa u vha na tabenakele yavhuḓi khulu hune ra ḓo vha na tshaka dzoṱhe dza phera dza tshikolo tsha sondadza dzikilasi ngauri vhushie vhuṱuku hu re na zwiambaro zwa wulu uno nga nṱha ha pulipiti nga nṱha iyi vhulelwa vhana vhuhulwane ho tsireledzwaho nga ngilasi hune muongi o pfumbudzwaho a ḓo vha henefho u londa vhaṱuku vhoṱhe a hu nga vhi na u dzhenelela kha dzitshume na luthihi vha tshi khou tshimbila kana vha tshi khou mona mona avha vhathu vhaṱuku a vha dziki nahone a vha pfhesesi vha tea u vha pfhesesa a vha koni u ri pfhesesa uno ngauralo zwenezwo fhethu hune tshiṅwe na tshiṅwe tsha ḓo vha nga nḓila ine nda tenda uri murena u ḓo ri tendela u tshi ita a ri nga vhi vha maṱeleṱele fhedzi tshivhidzo tshitakadzaho ro sedza phanḓa kha hezwo. Zwino itela muratunevele na nṋe muṋe ndi kha ḓibva u wana muhumbulo idzi dzo vha dzi suthu dza zwiambaro a thi ḓivhi muratunevele ndi elekanya uri ndi tshone nṋe a thina ngoho ngauri tshi vhonala tshi tshi nga bogisi ḽa sutu kha nṋe na inwi ani zwi vhoni nga nḓila i fanaho uno hu nga vha hu dzi sutu kana madzhasi uno ndi zwoṱhe zwi vhonala zwi tshi fana ngauralo zwi swika hune zwa sumbedza zwa uri a hu na u ṱalula muthu fhano. Ngauraro ndi na jasi, uno ndi azidiva zauri a asi jasi. Ngauraro ndi inini na inlingwe, na wone ngauraro ifanelo wa sutu. Uno ito wa ritotekele izi nga manda. Uno ndi nangoya uri sabafunzi valisa, ipimu mfunzi liamba mulisa, uyo ane alisa dzingu. Nendi nangoya uri anilibuwa, mungwe na mungwa wini, ngauri hova ugulenda hanu na mihumburo, na cherede, zoitao uri ichijipiwa chikona dzeka rine machoni anu. Uno ngachiri zicha mzimu, rikofulfe dzisa rine bane, uba mfunzi wanu ita chingwa na chingwa chine rakona, uniranga pana ngandira yone. Kamu singa chungu chipinga ndira inera amba ngayo na zitu inga dikonda ufesesa bezi rikoto ziita sava endezi richiko ringeza uni endezera apupetu rune kamvu inuni dori takarela zugulwa neo ngauri arongo di jelanta ngauni kumba musirichi amba na ini usi zwami humburo ya rinevane bezi richiko ringeza uita fezi ngandira ine muya mketwa waduri ranga panda kau ita unu iyo ndi yashu Yova ndingedzo yasu, unurikadiringedza uita zene zuziti, izo dizone, kamufunzi na nemune. Riali wawona maora, dokotela mratu wanga, ova chikoto riorumena ifi kamkoma na Frank Weber, ge Florida ali, asene pezi aniangavanga kushimuzi, uno atanzwa chitira muya cha modoro wawe, gazanda zwa hembe yawe, ova chikoto zene zuziti, uchiko dudera ngamanda. Zora roni adiba Florida uneta nga maora, lichiko seza Florida chipinga chote, nga uraro atia udanta Indiana, uno abona ngandira ine chimwe na chimwe chabangayo, genunta, na ani elekanyi nga uraro riatakara nga uri, a aridarela katukutuku la chipinga, sisigati machoni anu. Vezi nganta zote, riaribu wachedza, munro cha mzimu, chinorineo penya patu chedzo ya wea nga usapeli. Ati divi arali mutuku ane akadiva ujena achitotoda udzula na mubebi wawe kana una klasi ya chikolo cha sunda ange murau mutu mutuku ara achitotakaira uyange murau mukoma na Taylor ningaraedza njinga tuku klasini izo ndi zwavhuḓi nga chiṅwe tshifhinga vha takalela u vha vhe nga tshavho ni a ḓivha vhone na zwithu zwine vha zwi takalela zwine vha ṱoḓa u amba nga hazwo uno zwotou ralo musidzanyana wa miṅwaha ya 12 unga ndo no amba kanji Ara ni chibona msidzanyana wa ya maro, ya tae, wa ya fumu, oima na makuru wawe wa mkeguru, chipinga chote. Una chungu chitu choka keao, ni abona. Bone, una chungu chitu choka keao. Nga uruna pambane yuka urao, kabukare habo, ininga kona uhumburela. Makuru wa mkeguru, wana saga la malegero ngopetu. Ane angabea chanda chawe kao, unundikara zimutuku, ayo matuma uru apenya, ngantani ya saga ya malegere. Ngauri kazi zine bazita karera abanga bina chitu chine bado amba nga hacho auna chitu nga ndapedzi ya uri bado tumufara sa musikereri na rushiye pedzi izo ndi ndira ine zwavangayo unori atakara uri zito uvanga iyo ndira uno zenezo ndiko ita icho chitatamende ndochi ita nga chimwe chipinga nga urera nga ngwana na liiwa ni abona vana zwithu zwine vha zwitakalela vhokona u amba nga zwithu masonic lodge vana zwithu zwine vha amba ngazo Varatu wa Masons Lodge, varatu wa Old Fellows Lodge. Majeremane wana zitu, ba amba nga hazo. Kamu Jeremane, nga hapetu wa haya. Musimu Jeremane, bachitangana hangeno, mungu uto uva epetu wa haya. Mutariana, wana zitu zine ba amba nga hazo.
And Christians have things to talk about.
Unova krese wana zitu zine ba amba nga hazo. Izo ningazo, richikubangana kama petu, anonga haya. Kama petu wataduru ka Kristo Yesu, nga uri ribadzulapo vasango lene loliti. Ribapiri na batsinda pano kalino sango, nga uri rifuna ukubangana petu ti, nga aya macheroni asabata, na zwipinga zwa mutangano wa tabelo, kubangana petu ti, nga uri na zwithu zwine ra zwitakalela.
We like to talk about
ritakalela kuamba nga zwine ra zwitakalela, zwithu zwine vha zwitakalela, zwine ra zwifuna, murena, mishumo yawe. Mungwe mbiluni yawe achiko uswa nga chimwe chitu. Murena amupoza. Uno utoda utondineke zangenta. Bona nizwe murena aita. Mungwe otanganedza patuchedzo kulwane. uno uko to toda uya chibidzoni uita kutama nga idzi patuchedzo na mumwe muthu uvo ni abona izo ndingazo rina zvitu zvine razvitakalera kane zvibonala zvichinga zva mubvumu zvikwine chibidzoni machoni ano zvibonala kane neatina ngo huna uhumisa mubvumo nga manda ngomu hapa.
But I'm so glad for the results of last week's
bedzi ndotakaira nga manda mvelelo dza mvuseledzo ya vhege fhiraho ni avona a yongorita fhedzi fano hayani fhedzi u mona wothe mashango fhambanaho ro pfa nga hayo uri murena o vha e wavhuḓi. Zwino arali u fhisa borou dza kale fhedzi u lugisa zwithu na u dzhena kha murena wo lugisela u ṱanganedza dzipatutshedzo arali tshila tshifhinga tshiṱuku tsho ita izwo na yo vha i tshi ḓo vha mini arali ro isa phanḓa ni avona ngauralo ri songo i litsha i tshifa dzulelani u shulula materiala o engedzeaho tshifhinga tshoṱhe u swika saini dza vhutsi dzi tshi vhonala u mona na shango dza uri Yesu Kristo u ya tshila nahone hu na mulilo uno khou duga mbiluni dzashu nga murahu ha musi ndo no ḓikumedza nga huswa nṋe muṋe na mufumakadzi wanga na vhaṅwevo ro dzhiela nzhele zwithu nga nḓila yo fhambanaho apo hayani huno husi u vha na mazuluzulu sa zwe ra vha ri zwone ri tshi dzinginyeya nahone ri songo dzulisea ri nga si tshiwane itshi uno ri nga si tshiwane itsho ri to ya khatsho ro to fhumula uno ra ita uri zwo engedzeaho zwi itwe. Ngauralo zwino hu na ṅwaha muswa uno khou uḓa uno a ri tendi kha u fhenda masiaṱari maswa ri tenda fhedzi kha u fhisa a kale ngauralo itani u dzula no ḓikumedza kha mudzimu kha ṅwaha u ḓaho a ri ḓivhi zwine murena a ḓo ri itela zwone fhedzi ri livhuwa muṅwe na muṅwe wanu ndi livhuwa nga maanḓa mudzimu nga nṱhani ha muraḓo muṅwe na muṅwe wa muvhili wa Kristo huṅwe na huṅwe uno kha ndima dzo fhambanaho dzoṱhe dza thendo a u londi uri vha nga hanedzana na nṋe zwingafhani ndi kha ḓivha a livhuwaho uri muṅwe muthu naho arali ndi tshi nga elekanya zwa uri vha ḓo vha vhe kha vhukhakhi zwiṱuku luṅwaloni fhedzi naho zwo ralo ndi tshi khou lingedza ndo ḓifunga u imela zwine vha tenda nṋe zwa vhukuma ndi a funa u sa fhela mbilu avho vharathu uno vhone a vha mpheleli mbilu kha vhukhakhi hanga na zwithu ngauralo a hu na o fhelelaho kha riṋe fhedzi kha mulaedza nga maṅwe madekwana musi ndo amba nga ha mudzimu a tshi ḓifandekana ngei Pentecost kha tshifhinga tsha ṱhanganyo kana kha konferentsi ya tea u dzhiwa tsheo na itshi tshivhidzo tsha tshikriste tshiswa tshi ḓo vha tshivhidzo tsha lushakaḓe izwo ndi zwone zwine konferentsi ya farelwa zwone uno ri wana zwa uri kha bugu ya mishumo ndima ya vhuvhili ri wana lushaka lwa tshivhidzo tshe ha dzhiwa tsheo yatsho tshivhidzo tsha lushakaḓe tshivhidzo tshi ḓo vha mini phindulo ya tshivhidzo i ḓo vha musi tsho no ṱanganedza Kristo ndi a zwi funa ezwo uno ndi khou lwela itsho tshivhidzo ndo ḓifungela tshone tshe tsha imiswa khathihi nga ḓuvha ḽa Pentecost zwino tsho vha tshi sa pfhesese tshifhingani itsho a tshi pfhesesei zwino uno tshi ḓo ralo sa musi hu na tshivhi ḽifhasini na ndwa ino tea u lwiwa zwi ḓo vha zwi sa pfhesesei kha maswina ashu fhedzi naho zwo ralo ndi zwithu zwa vhuṱhogwa zwa mudzimu zwine ra khou zwi lwela ro ḓifunga uri mudzimu u ḓo ri itela zwone. Zwino dzindivhadzo ndi a humbulela murathu Neville ono ḓi dzi ita
and being home for this week to pray and to
uno ndi hayani ino vhege u rabela na u ṱoḓa tshipatuwo tsha murena ngauri kha uyu ṅwaha u ḓaho nga thuso ya mudzimu arali tshi ḓo nthusa fhedzi ndi ṱoḓo lwandwa nga maanḓa u fhira zwe nda vhuya nda ita vhutshiloni yanga hoṱhe Uno kamusi chipiza chihuru cha uyu mwaa chido shumiswa masimuni asiri na Haiti na kasutanga dzime na Amerika chipembe na Afrika na Asia na India na ntange Scandinavia uno izo zote udo jiwa cheo yazo inovege ara mrena achido sutendera nga uraro wa musi ndi chipa ndi chi rangwa panda uita chungu chitu kana uya ungo fitu mrena ontu mori ndi ite nga uraro zene zomusi ndi chita kabu upo kamavu uno uchibona unga hapa udamunu uno hapi oh indi denomination inwe yoposera nda iyo ita ichi kana ichi o chochimbira nga ndira yokakeawo kana rokundelo ita ichi kana munangi uri linga sikono ubana mtangano zvenezvo ndi afuna uima pedzindi dzanga dzina la mrena uno ndi azvidiva zvauri uyo ndi diabolo zvenezvo niyabona asizone nando itakako ndi arangwa panda zvenezvo ndinga shuma nga manda unonarwandwa.
Now before we open the book or to ask God,
zvino risa tuvhura bhuku kana uhumbera mudzimu uivhura musiri chivara, ndidotakaira uamba chiitisa uri ndidhise uyu mureedza kachividzo machoni ano. Ndi mureedza wa Kishimushi wanga kachividzo. Ndiwone arali muya muketwa uchidontusa udhisa zvine ndatenda nga hawo. Zvino aurondi uri womwariwa hani mamwaroni na uri muti upfesa zvingapani vatio dhitika nga muya muketwa udhisa kha vathu. Uno hutouva nga murahu ha Kushimusi musi nonopfa nga neya dzopambanawo dza Kushimusi na dzikasho na zvimwevo zva mirayedzo ya Kushimusi iyi i donga isangi dzimwe nga neya ya Kushimusi pedzi nawozoraro mudzimu oiveya kha mbilu yanga. Uno zvino karikota misesvipato zvacho ra chipinganyana vuhoneni hawe na mirunzi ya katulo kwayo yawe uhumbera katutshelo.
O God, our blessed Savior and Father, we are approaching thy throne of mercy. In the name of the Lord Jesus, thy
Son, mzimu muchidzo patutsedzo wauna kotsi rikosendera kunonini yawo yakatutshelo nga dzina la murena Yesu murwa wawo rikodinekedza nga uditukufadza machoni ano. Unekedza kaiwe tabelo dzashu na ndivhuwo yashu kha zvoṱhe zvo wariitela. Kha i vhege yo fhiraho nga maanḓa nga nḓila yembilu dza farwa nga ndala uno vhathu vho ḓidzima no muya muketo wo vha patutshedza wa ita zwithu zwihulwane vhukati hashu. Vhalwadze vho fhodzwa uno mudzimu o ḓivhadziwa zvauri u watshila nahone u funa vhathu vhawe na uri maipfi akadiva ngoho nga maanḓa a muprofita musi o amba maipfi a murena mudzimu musi ori arali vhathu vanovhidzwa nga dzina langa vha tshi ḓo kuvhangana vhoṱhe uno vha rabela zvenezvo ndi ḓo vha pfa ndi ṱadulo. Ayo maipfi a tou vha ngoho vhunga ḓuvha ḽe a ambiwiwa lwa u thoma ro wana izwo zwo ralo murena.
Now forgive us, we pray.
Zvino ri angwele ri arabela chivi chashu chothe usatenda hashu hothe une hava chivi uno ri ḓo rabela murena uri iwe u ḓo ri vhuyedzedzela ulo lutendo lwe lwa vhuya lwa sudzululoswa itsho chividzo tsha u thoma khathihi.
Not asking for flower beds of ease.
Ari kuhumbela malalo a maluva a vhuḓigeḓi fhedzi ndi kuhumbela fhedzi khatutshelo ya mudzimu na vhuhone hawe na uri phatutshedzo dzawe dzi tshimbile na riṋe.
Whether it be in this field or field across the sea, whether it is on luxury or
uri kana ndi kha i tsimu kana tsimu i re seri ya lwanje uri kana ndi kha ludzula kana malalo a vhuḓigeḓi kana uri ndi ngei vhuponi ha nndwa hu sa londi hune hu nga vha hone murena lufuno lwau luṱuku ndi lutamo lwashu luhulwane lwa u shumela ito zwi ita uri zwi vhe khagala kha riṋe. O murena uri songo xela nḓila nga uri tshimbila shangoni ḽo swifhalaho nahone ḽo pofudzwaho vhukati ha vhathu vhavhi vho pofudzwaho nga uralo hwi vandira ya sukotsi munokurirange panda sazvine wafunisa zone ngudza pfulo yawo iri mulisa wasambi arenge panda vatu vawe nga udipa nanga udithi kupadza musi rorindera iwe matsoni ano kuitira mledza wanga matseroni ngave muye muketo uchiamba zvikagara kambiru imwe naimwe mungave richifara zvituku nyana zvazve muprofita ava achikoamba naonekaezo zvenezvo rava napatuchedzo dzakugara havuhoni yamudzimu ukwatisedza ipfi limwe nalimwe rizviumbera nga dzina layesu murwa wawo muchidzi washu amen.
I would ask our audience this morning, those with the Bibles, if they would desire to read with me the scriptures or to follow me as I read. If you
would turn to the book of Isaiah, the prophet in the seventh ara nichidofenda kabugu ya Yesaya, muprofita Yesaya na one ndi mayabu sumbe, ndidotakaira uvara kachipida cha ululu ngwaro.
In Isaiah, the seventh chapter, we will begin with the conversation of God with Ahab
as the tenth verse.
Moreover, the Lord spake again unto Ahaz, saying, ask thee a sign of the Lord thy God.
Murena adovamba na hasi ari, humbera chiga, cha murena mudzimu wawo, chihumbere chichibva udzivani, kana chichibva ngeka zvatadurumta. Bedzi ahasi ari, atinga humbere, naone atinga ringi murena.
And he said, hear ye, O house of David, it is a
uno ari iwe ifa, o ndu ya Davida, ndi chitu chituku iwe uchinetisa vathu fedzi udonetisa na mudzimu wanga.
Therefore the Lord himself shall give you a sign.
Ngauraro wa murena ene mune udoninea chiga. Bonani, musidzana udodihwara, uno abeba murwa, uno wadovidzwa dzina lawe Emmanuel.
Butter and honey shall he eat. That he may know
udola bodoro na mtori uri akone udiva uhana buvi uno ana ananga zvibuya nga uri musi mwana asatu diva uhana buvi kana unanga zvibuya shango line iwe walivenga lidofa furalerwa nga buviri dzikosi.
If I should say a subject out of this to draw context, I would
ara ndichidotea ambato ivoka uru ubvisa linwaro ndidotakaira kushumisa ipfi chigacha ntesa.
When we have the darkest night and it seems that in sometimes it's so dark in this night that we cannot even see our hands before us.
Musi rina vusiku osviparesawo, unu uchivonara uchinga, zvimwe zvipinga, osvipara nga manda ka uvu vusiku, rune rakunderwa na uvona zvanda zvashu panda ashu, ndinga icho chipinga chine rupenyo rwamapande rwapenyesa, rurumerwa karine usumbedza uri, ungakona uva na chedza svisvini.
This was during the time of the reign of Ahaz.
Ichi chova chichi fingani cha ubusa ahasi kosi mbi uno arano jera njere ene murene nakati hongo libisa mreza ka ahasi vezi kandu ya Davida. Ipa ondu ya Davida ichi chidova chiga
ngauri
vova ve ndwani varatu vachirwa na varatu uno hovonara uchinga ndi aware yosviparisawo ya nyendo dzaisraeri na lwendo lwa mupiri bedzi mudzimu ozvitutubvisa ngaka muprofita chiga chauya ngausaperi.
Now signs are many times people have signs and we live in a
zino, zviga zvipinga zvinji zvi vathu vana zviga unorichira sangoni lodharo zviga
Man has tried to achieve certain signs. Man has tried to his scientific research by his own achievement to make a sign that would be an outstanding memorial.
Mutu olingedzo wana chimwe chiga. Mutu olingedza kakatodzisiso yawe ya science. Nga vukoni haene mune kuita chiga chine cha dova cha ndeme kana chiumbudzo cha vutali hawe uri ndi ene muhulwane hani kana ndi muelekanyide oita izo utsapasi na minwaa.
For instance, when the marine intelligence saw the world some less than 100 years ago, decided that they were so smart that they could give to the world a sign of
Satsumbo musibutari yazvarwanje hashango mumwe burepasi ya minwa ya dana yepirao vo jecho ya uri votanya nga manda rweva vachinga kona une yashango chiga cha vutsira havo ha vutalipa uri vo vachinga dipatela chikepe chine asakone uvana gabhelo lihulu lwedhanawo uchinupelisa uno icho chimwe chikepe vo chividza Titanic.
It was a lasting memorial to the world that the great art of shipbuilding had come.
Chova chichiumbudzo cha chipinga chirapfu kashango rwevutsira vuhulwane ha upata zvikepe hadha hune hava hoperawo rweva kona usumbedza kashango uri chichikepe chokundelo nupeliswa.
So with all of this safety upon the intelligence of the builders and their speech and talks and signs.
Ngauralo ngatsireredzo yote kha vutali ha vafati na chipichi na nyambo dzavo na tsumbo dzavo dza sainzi dza uri chichikepe chokundelo nupeliswa zvenezvo musi zvithu zvichidhiiswa kha vathu ngauralo vava vonala ve na vutanzi hokwatawo hauri chimwe na chimwe choluga sa musi dzodziso ya sainzi ichiri choluga.
So they was crossing the ocean in this ship on its voyage.
Ngauralo vova vachikopfuka dhanje nga ichi chikepe kha lwendo lwacho nahone vachipfa vo tsireledzea nga manda rwe havo usina chechava chichinga vavaisa vaita chimima chihulu cha ukambiwa.
And all the women and the men aboard, or maybe many of them I might say,
uno vasadzi vothe na vanna vonamelawo kana kamusi vanji vavo ndingadhiri vakambiwa nahone vari na muchimbidza gungwa na kapteni na vone vothe. Uno bende dza thoma u lidza muzika wa jeze wo wa vha u chipengo chihulwane cha ilo ḓuvha vhunga ri na roko na rolo na musi. Ngauri vo vha vho tsireledzea vo vha vhe kha chikepe tshe vhanna vhane ya shango chiga tsha vhuṱali havho ha uri itshi chikepe tshi nga kona u dzhia gabelo liṅwe na liṅwevo kana lwanje luṅwe na luṅwevo. Musi vo vha vhe kha i nyimele ya u kambiwa tsha livha thungo ya khuli uno muṅwe wa makaputeni a amba zwa uri ri fanela u tola dzinjini fhedzi mulangi muhulwane a ri tshineeni tswititi phanḓa ri tea u vha kha vhuima zwikepe u itela iṅwe mbidzo.
While she was plunging in the fog like it was the master of the situation.
Musi chova chitshi khou dzhena kha khuli vhunga chova chimune wa nzulele nga kati fhedzi tsha geka gova ḽa mukwatu uno fhasi fhasi ha maḓi tshaya.
And we are told by the poet who wrote the song, God with his mighty hand shows this world it cannot stand.
Uno ri avudzwa nga murendi we a ṅwala luimbo mudzimu nga tshanda tshawe tsha manda wa sumbedza uri ḽishango ḽi nga si kone u ima vhukoni havo vhuhulwane ho ya fhasi ya lwanje vhu na madana a tshi andiswa nga madana a vhathu vho kambiwaho vhe vha vha vho namela zwi nga si tou shuma.
It was the late Adolf Hitler who gave to the German people a sign that he was a genius.
Hovo umufu Adolf Hitler. We ane abantu ba Germany chiga cha uri oba emudivi. Oba chidiva nga vuchilo hote ambi. Uno usina umujera pasi. Odiva zinji nga hao.
He assured the German people.
Pez one abantu ba Germany butanzo kwatao nga ufata chine ra chibidza magnet line kana Siegfried line he ashururera tani dza dzi billion dza dzi concrete na chitiri zotangana.
Showed his confidence in it that he moved his head.
Osumbedza bufulufelo hawe kazo lwe apfulusa ofisi kulwane dzawe dza yangei vuponi ha mndwa. Hedzi kefi na mapeto abindu wa shuma pasi ya mavu. Heba ababe na tani za zibilioni, za chitiri na semend.
No matter how it ever went, Germany was fortified. It was a sign of safety.
Aurondi urizo chimbira hani, Jeremane lova lo kwa tisezo. Lova li chigacha tsererezo. Pezi bomo kurwane ya muyani ya msara uno. Yoli tutubisela ngomu wa buchilo chote na Hitler nalo.
Was Nimrod one day.
Hovo Nimrod, Limuduva, where Rudo Pata Tower in the Disabatuawe, Akunusubeta Ziavachina Corner, Zuana, Gabutari Awe, no Ovachito Pata Tower, here Avachidoya Seri Amakore, Ze Aramiti Zamuzim, Zova Tichinga Via Zada, Ovachingava Mufi Rangautania.
With his scientific research, he could place the rocks and the stones in such a way that he could take the people to safety.
Gato disi soya wea science. Oko novea matombo mahuru. Na matombo ngandireye ava. Achinga isabatu katsirerezo. Ngavutari hawe. Fezi asongo verera. Ngandato ya zindimi. Unovakundero feza na tawa.
It was Nebuchadnezzar who built the walls of Babylon.
Hova unebukadnezara. Wea pata mbondo za Babeli, unozenezo adi uzangazo, zova zikuruwa nenga manda, lwe mitambi ya rati ya zibere, na zigoro izakono gidima umona na mbondo. Korozalo zova zikuru nga manda, kushikabana vachibisera, uchiro abonda sabiko, vachiko sinda musina seta, uve koroze zaremera tani, za madana, mudini muruane, vajia kampani za muna urizifure.
No one could touch Nebuchadnezzar. But one night,
auna wea kono kwa Nebuchadnezzar. Pezi nga bumo busiku. Kanyi mele okambiwa. Vachere kanyo rubo tserele zia mura wambo ndo zabo. Za sainti. Vena zutabani za dubalabo. Hada chanda chishiko umwara karubondo. Uno haperiswa.
Oh, how man has tried to carry man to safety, to push himself on to safety by his own science.
Oh, ngandile muna aringezo wala muna. Amuisa katsirerezo. Kudisukumezera katsirerezo. Ngaziga zwa ene muna zwa koni. Uvonara uchinga, ngaurivana bato da chiga. Ufanara una chingwe chitizi chazo. Chingwe chitungomu wa mutu. Chinecha doto da chitizi kana chiga. Chivao unwe uri akono utsirerezea.
Then God spoke up. Said, I'll give him an everlasting sign.
Zenezo muzimu aamba ari. Ndidovanea chiga chalini narini. Ndidonea chivizo chiga chalini narini.
It wasn't to be a great wall or a tower. He said, a virgin shall conceive.
Hobo usu uva rubondo ruhuruane kana tawa. Ori musidzano dodi wara, uno abeba murwa, uno aviza zina lawe Emmanuel, icho chidova chiga cha mzimu cha uyanga usaperi.
How simple, how little. Do you understand?
Zireruwa hani, ndizituku hani. Nani afesa zauri ndizitu zituku zine na zifire na zifuka. Zino amba zinji kamzimu. Na chivizochi akono zihumbula izo machoni ano. Kamkoni hasu sadzangano na zupato zawe. Zuruwa nena misumo ya kwinesa. Rikofuka zituku. Zino amba zinji kamzimu. Na zinji kabuyo hasu au yanga usaperi. Rifuka izo zitu.
God saying that
muzimu ko amba zwa uri ndi ḓo ni ṋea tshiga tsha u ya nga u sa fheli musidzana o ḓo ḓihwala hu no abeba lushie mulandu ndi ngani lushie ndi ngani hu tshi tea u vha lushie musiki ene muno u fanela u ḓa uno a tshila kha tsiko yawe uri a vhe tshiga kha muthu ndi ngani hu tshi tea u vha lushie ndi ngani a songo vha ori ndi ḓo fhaṱa ḽeri khulwane uno inwi noṱhe vhunga muloro wa Yakobo kana ndi ḓo wa ndi tshi bva ṱaḓulu ndi tshi bva pasedzhini dza ṱaḓulu ludzi uno ndani ṋea nungo dza uri musi ni tshi ḓihungelela khalo ndi ḓo ni takulela nṱha fhedzi u nga nḓila i leluwaho nga maanḓa uno ori lushie lu ḓo bebiwa ulo lu ḓo vha tshiga a lu nga vhi tshiga fhedzi lu ḓo vha tshiga tsha nṱhesa lushie mulandu vhuṱali ha saintsi vhu ḓo ṱunga muhumbulo wo raloho fhedzi kha mudzimu lo vha lu tshiga tsha nṱhesa musidzana u ḓo ḓihwala uno ulu lushie lu ḓo vhidzwa Emanuele ḽine nga ṱhalutshedzo ḽa ḓo vha mudzimu na riṋe itsho ndi tshiga tsha nṱhesa mudzimu wa ṱaḓulu a tshilaho na vhathu ndi tshiga tsha nṱhesa a tshi nga vhi fhedzi tshiga tsha ḽiya ḽa ḓuvha fhedzi tsha ḽino ḓuvha na tsha maḓuvha oṱhe tsha uri mudzimu u tshila na vhathu vhawe Emanuele mudzimu na riṋe itshi ndi tshiga tsha nṱhesa itshi ndi tshiga tsha u ya nga u sa fheli tshiga tsha lini na lini tshe mudzimu a ṋea
What did he become dust? Very dust of his own creation. The creator.
Uno ndi ngani o vha buse? Buse ḽene ḽo ḽa tsiko ya ene muṋe. Musiki o vha ilo, buse ḽa tsiko yawe.
Man trying to do big things. But when God gave a sign, it was a little thing.
Muthu a tshi khou lingedza u ita tshithu tshihuluhulu. Fhedzi musi mudzimu a tshi ṋea tshiga, tsho vha tshi tshithu tshiṱuku. Muthu u lingedza u shuma na mafhungo mahulu. Mudzimu u shuma na mafhungo ḽituku. Muthu u lingedza uri, ngauri muṅwe na muṅwe u tshimbila nga iyi nḓila, kha ri ite vhunga. Vha tshi ita ngei Hollywood. Mudzimu u ṱoḓa vhasigathi. U ṱoḓa u pfuka zwithu zwihulu zwoṱhe. U ṱanganedza tshiṱuku.
A baby will be born. Little Emmanuel will be born. God of the creation.
Lushie lu ḓo bebiwa, Emanuele muṱuku ḓo bebiwa. Mudzimu wa tsiko u vha tshipiḓa tsha tsiko ya ene muṋe. Mudzimu, musiku wa maṱaḓulu na ḽifhasi, we a ita buse na miri, na zwithu zwoṱhe zwi re hone, u vha tshipiḓa tshazwo. Itsho tshi ḓo vha tshiga, u ḓo ḓa nga kha nḓila nga muthu.
He could have come some other way. He could have come by the way.
Zwino o vha tshi nga vha oda nga iṅwe nḓila o vha tshi nga vha oda nga nḓila ya dziṅwe nḓila dzine a vha nadzo dza u ḓa fhedzi o nanga u ḓa nga iyi nḓila u ṋea tshiga tsha nṱhesa musidzana o ḓo ḓihwala hu no abeba murwa hu no vha ḓo mu vhidza Emanuele. Zwino zwo vha zwi tshi itelwani tshiitisi tshifhio. Ndi ngani a songo nanga u vha murunwa? O vha a tshi ḓo vha o zwi ita. O vha a tshi ḓo vha o ḓa e munna u vhinaho nga vhuḓalo. O vha a tshi ḓo vha o vha saluti yo ḓalaho, i bvaho ṱaḓulu, na vharunwa na vhathu vhoṱhe vha ṱaḓulu. Ho adziwa fhasi u bva kha paseji dza ṱaḓulu, ḽeri ya musuku. Uno o vha a tshi ḓo vha o namela atsa, na bende ya vharunwa. O vha a tshi ḓo vha o zwi ita. Fhedzi ori ndi ḓo ni ṋea tshiga tsha nṱhesa, tshiga tsha lini na lini. Musidzana u ḓo ḓihwala, uno abeba mwana.
And when he had to select a place that this child
uno musi achitea uketa fetu une uyu mwana adobebelwa hone ova achidova o sangaleri ena saluti yote yodalaho ya taduru ova achidova otsa achibva taduru sa murumwa kana atsa sa munna ovinawo nga vudalo fedzi ene na ene ova achidova oda famoni ya kosi.
But he said, I'll give a sign. And the sign was told to the shepherd, you'll find him in the stable.
Fedzi ori ndi do ṋea chiga uno chiga cho vhudzwa vhalisa ni ḓo mu wana tshitaleni o putelwa nga ṅwenda itsho ndi chiga tsha nṱhesa tsho bebwaho nṱha ha ṱulu ya mupfudze na u nuka ha ḓulu hu si na zwiambaro zwa u mu ambadza Imanuele. Diabolo o ṱoḓa u ita zwithu uri zwi vhe zwithu zwihulu nahone zwipenye. Mudzimu litsha zwithu zwi zwotukufalaho tshiga tsha nṱhesa ni ḓo wana lutshiya lwo putelwa nga miṅwenda lwo eḓela mukungwani itshi tshi ḓo vha tshiga tshiga tsha nṱhesa. Musi o vheka ḽifhasi o vha e a shayaho nga maanḓa nga nḓila ine ra amba nga ha tshifhinga tshilemelaho na ndinyi uyu muṅwe muṱuku ndi Yehova. Mudzimu Yehovha o vha muthu a dzhia mutupo washu a ḓipfukekanya a tshi bva ha mudzimu huno a vha muthu ngetsho tshiga. U vha o vha e mudzimu huno a vha muthu hu si muthu o pfumaho fhedzi munna shayaho itshi ndi tshiga tsha nṱhesa. No humbela tshiga o amba mudzimu ndi ḓo ni ṋea tshiṅwe tshiga tsha lini na lini. O vha tshi ḓo vha o ḓa nga iṅwe nḓila vhunga ndo amba fhedzi lushiye ndi ngani o vha lushiye. Musi uyo mulomo wa u thoma mutuku u si na mano u tshi vulea mukungwani uyo kha uyo mbete wa u thoma nga matsheloni a u thoma a khishumushi kha mbete wawo mutuku wa mukungwani na luzhambo lutuku lwa u thoma lwe lwa bva kha ipfi ḽawe uyo o vhe mudzimu ano khou lila Yehova a tshi khou lila muthu. A tshi bva mudzimu nahone e muthu tshipiḓa tshiṅwe na tshiṅwe muthu o ḓa shangoni a si na tshithu fhedzi e muthu na o vha tshi khou lingedza u itani na o vha e na nḓivhoḓe. O ila sa lushiye mukungwani o tamba sa mutukana tshitaratani o shuma vhunga muthu fhedzi naho zwo ralo o vha Imanuele itshi ndi tshiga tsha nṱhesa mudzimu a tshi dzula kha tsiko ye a sika tshiga tsha nṱhesa tshi ḓo vha tshiga kha inwi. O vha e a shayaho nga maanḓa musi a tshi ḓa kha ḽifhasi u ḓa nga mbumbelo yo hadzimiwaho mbumbelo yo hadzimiwaho ya musadzi uno o ḓo tea u hadzima tshalo uri a switwe ngomu hatsho mudzimu. Musidzana u ḓo ḓihwala hu si nga u dzhenelela kha vhudzekani Yehova o hadzima mbumbelo ya Maria musadzi u ita mushumo wa uri u ḓo ṋea tshiga tsha lini na lini.
And was so poor on earth after 33 years of half a ministry.
Uno o vha ya shayaho nga maanḓa kha ḽifhasi nga murahu ha miṅwaha ya furaruraru na hafu ya mushumo o ḓo tea u hadzima tshalo uri a swite ngomu hatsho. Ni nga kona u humbulela ni amba nga ha u ḓihwala ho kunaho tshoṱhe na ni ambani nga iṅwe nḓila.
Can't you see the real sign?
ani kono bona chiga cha vukuma ndi Yehova ova mwe wasu.
Jehovah God on earth as a fugitive. A pilgrim in the land that he created.
Yehova mudzimu kalipasi samtendereki mufiri shangoni leasika olandulwa uno asukumetswa uno aseiwa naone anyefulwa tombo likukulisawo kasatendi tombo la chikukuliso diabolo kashango la vurereli pedzi chiga chauyanga usapeli kamutendi mudzimu narine chiga chanthesa.
God made manifest.
Na ni achibona mudzimu obona dzwawo mudzimu achikodinekedza kashango samtendereke ova chidova odanga imwe ndira bese onanga udanga indira.
Listen to this. Don't miss it.
Tetelesani ili nisongo lipfera tungu nderekanya zvauri mudzimu ova nazo tarukanyoni yawe uri zvidotakadza kamutu zoraro kamutendi.
It is appealing when our God becomes one of us.
Zviatakadza musi mudzimu wasu achiva mumwe wasu bedzi kava huduru wawo vasopi mudzimu chikukuriso.
I'll give you the sign. A virgin shall conceive. Emmanuel will be with you. God thought it was.
Didonia chiga musidzano do diwara. Emmanuel udova na inwi mudzimu oyerekanya zvauri zvidotakadza karushaka rwavatu zvauri mudzimu wasu udova mumwe wasu uri udodipfukekanya uno ava buse lasu uri udova mutupo wasu mutupo wamutu musiki waita izvi zvitu zvote. Uno hapu zokunyeredza muprofita vaprofita vozvibona.
And another thing, the word was made dust, flesh, and dwelt among us. The Jehovah, the word, became human.
Uno chimwe chitu ifiloitwa buse nama uno ladzura vukati yasu ene Jehovah ifilova mutu lova buse. Uno ladzura narine nga tabenekele chiga charini narini chinga sidopera.
Oh, when we think of it.
Oh, musiri chichi elekanya nga aso chiga chau yanga usaperi chiga zwantesa zwa chiga chote mudzimu achikova mumwe wasu zvenezvo hapu ufanira kuva mbeu ya Abrahamu. Abrahamu auna zvimwe ova mbeu ya Efa. Efa ova mbeu ya musadzi yeye ava ichikodo kudzura toya Noa bedzi Abrahamu arani chinga zvipfesesa ova ena rutendo kamudzimu rwerwa tanganya muya womudzimu nanama ya mutu henepo ndi une rutendo rwada.
That's why he could be the Abraham seed, not all flesh, but the uniting of spirit and.
Henepo ndi ngani ova mbeu ya Abrahamu husina mayote bedzi utangana hamuya nanama petuti mudzimu achikodiita achikokerukanya achikotupura vuvi ote achidisa nama kaurangeya buse lealisika uno adzura na inwi samushumisani. Chimwe chitu nakati hongo chikafadza kana waneza mumwe wa milayovo yawe angasikonoita hezo.
So virgin, I'll give you a sign. Not a Titanic. Not a UN. But I'll give you a sign.
Gauraro musidzana ndidoninea chiga. Usi Titanic, usi UN. Bedzi ndidoninea chiga chatsireredzo. Musidzana dodiwara, uno udobveledza murwa, uno amuvidza Emmanuel. Icho ndi chiga. Ey.
You see in God's laws of redemption as it was with Boaz and Naomi. It had to be a near kinsman.
Niabona kamilayo ya mudzimu ya tenguruuru. Sazvo zvavazvizone ka Boasi na Noami. Udotea uva warushakani rwatsini. Unondira pedzi yemuntu akona urengururwa. Mudzimu odotea uva warushakani. lwa tsini ndi ṱoḓa inwi ni tshi zwi vhona na kati yongo vha mashaka tshoṱhe kha vhopfumaho kha vha mannḓa fhedzi o bebwa tshitaleni a putelwa nga ṅwenda hu si kha mualuwa fhedzi kha ṅwana o vhe e mudzimu kha tsiko o nanga u zwi ita a si ḓe e muthu o vhinaho nga vhuḓalo o ḓa uri a kone u tambula vhuḓipfi ha vhushiye vhuṱuku o ḓa uri a kone u fhira kha milingo ya vhuswa a kone uya uri a kone u shuma mishumo i lemelaho na zwikwekwe zwa diabolo sa muthu uno a itela vhathu vha zwikhathi zwoṱhe nḓila vha zwikhathi zwoṱhe na kilasi dzoṱhe vha shayaho vho pfumaho vhoṱhe o vha shayaho uri nga kha vhushayi hawe ri kone u vha vho pfumaho na vhalaifa na vhulaifa naye muvhusoni tshiga tshi ḓo ṋewa a tshi ḓipfukekanya a tshi khou ḓi ita tshiṅwe tshithu tsho fhambanaho na zwe a vha e zwone zwino e tshiga tsha nthesa a tshi khou lila sa lusie a tshi khou tamba sa mutukana a tshi khou shuma sa muthu fhedzi ho vha hu mudzimu a tshi khou tshila zwiimo zwoṱhe zwa vhutshilo vhunga riṋe ri tshiralo ni a ḓivha mudzimu o ṋea zwiga zwinzhi zwa uri o vha e mudzimu o ṋea tshiga kha shango ḽa phanḓa mudalo uri o vha e mudzimu mudzimu wa khaṱhulo o nwelisa vhathu khothe maḓuvhani ano ake uno a papamelisa vho lugaho vhe gungwani tshiga tsha uri o vha o luga uno khaṱhulo yo vha i ya ngoho itsho ndi tshiga tsha uri miita zwivhi muṅwe na muṅwe a songo rembuliwa u ḓolovha khaṱhuloni uri vho lugaho vha ḓo tshidzwa nga khathutshelo ya mudzimu o ṋea tshiṅwe tshiga tshiḓakani tshi dugaho natsho vha tshi tshini musi a tshi fara muprofita wawe a shavhaho ndo pfa zwililo zwa vhathu vhanga huno ndo elelwa mulanga wanga o ṋea tshiṅwe tshiga henefho tsha uri o vhe mudzimu a vhulungaho mulanga uri o elelwa tshiṅwe na tshiṅwe tshe a amba phulupedziso iṅwe na iṅwe ya ita o ṋea tshiga tshiṱakani tshidugaho huno ndo tsa uri ndi vha phuluse sedzani mudzimu kha nḓila dzawe dza mushumo musi a tshi sika maṱaḓulu na ḽifhasi o kuvhangana vharuṅwa huno ari kha ri fhethu huṅwe na huṅwe luṅwaloni heta tshiṅwe tshithu nga maanḓesa hu si nṋe fhedzi khotsi yanga fhedzi musi zwi tshi ḓa kha pulani ya thengululo o ḓa eṱhe a hu na we a vha e naye o vha ene fhedzi we a kona u ḓa murunwa o kundelwa u zwi ita muṅwe munna a vhidzwaho murwa wawe o kundelwa u zwi ita muṅwe a no vhidzwa tshiṅwe tshituvho musidzana mukhethwa kana mme mukhethwa kana muṅwe mukhethwa o kundelwa u zwi ita mudzimu o ḓo tea u ḓa huno ndi ḓo ni ṋea tshiga musidzana u ḓo ḓihwala huno lusie lu ḓo bebiwa huno u ḓo vha Imanuele mudzimu na riṋe tshiga tsha nthesa mudzimu kha vhathu vhawe mudzimu ena vhathu vhawe mudzimu u vha vhathu vhawe mudzimu na muthu vha vha vhatii tshiga tshikukuliso kha shango fhedzi fulufhelo ḽo fhaṱutshedzwaho kha mutendi tshiga tshi no ḓo ambiwa nga nḓila mmbi o vha na tshiṅwe tshifhinga tshi a sumbedza o sumbedza kha mudalo zwa uri o vhe mudzimu wa khaṱhulo na mudzimu wa khathutshelo khavho vho no vhulunga milayo yawe o sumbedza tshiḓakani tshiswaho nga tshiga uri u ḓo vhulunga phulufheso iṅwe na iṅwe ya ita uno kha lwanzhe lutswuku o sumbedza uri u ḓo ita nḓila yavho vhe vha 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 tshi khou lingedza u ita zwire zwone huno vha tevhela mulayo wawe a u londo uri ndi tshini tshino itumula mudzimu o sumbedza kha lwanzhe lutswuku huno a ṋea tshiga tsha uri o vha a tshi kona u vula lwanzhe kha mulingo muṅwe na muṅwe u ḓo ita nḓila ya u ponyoka ni ri ma vha ḽitendi baba vha ḽitendi tshivhidzwa tshi ḽitendi a thi londi uri ndi nyasa ḽitendi arali ni tshi ḽitenda mudzimu u ḓo ita nḓila ya u ponyoka o ṋea tshiga tsha uri u ḓo ralo Wobe ndirani yabo tutitikasa ngolo pulupeswao. Ye mudzimu abapulupedzisa. Unolwanje lutsuku lwabavalera. Unobajena bulemeni. Abongo dibo rivangaitani. Muzimo sumbedza uri udoita ndira ya uponyoka kha mulingo mumwe na mumwe sengo imwe na imwe. Anikoni ulicha uda. Jiani mudzimu ngati wechipinga. Anikoni ulicha uzvipa. Anikoni ulicha utswa. Anikoni ulicha uvana tsinyuwo. Jiani mudzimu ave na inu ngati wechipinga. Aranisa afini chitekela uya chividzoni. Unonisa koni usvika umwe petumo. Jiani mudzimu ruti. Jiani pulupeso yawe. Ozi sumbedza. Karwanja rutsuku. Udoita ndira ya uponyoka. Mudzimu one ya zvika zvinji.
That night when he said to the shepherds, go down into Bethlehem, for this day.
Ngaubu busiku musi achiri kabalisa, telani ngomu Bethlehema, ngauringa lino duva Kristo aremchizi obegwa, Kristo mzimu odoriswa wawo, duva lino obegwa ngamusadzi, mzimu. Usu umita mzimu zino. Oto adzima mbumbelo ya msazi, ufanana musi achi adzima uyu mubili uri ayorera mapungo madipeka awo. Ufanana musi achi adzima mubili wanu, uita mshumo, une atodo uita kainwe, ngauruka diva Emanuele, chiga, muzimu ena batu bawe, muzimu achira ukati ya batu bawe, chantesa, chiga chalini narini, nakati, chinga sikundelwe, chidova chiga chipinga chote. Inu ni amba nga izi ziga. Mini ya nga ichi. Nisa tuviena wanachiwa chigabo. Chiga cha uamba nga ndimi. Chiga cha uprofita. Chiga cha nta mupo umwebo. Nidotea ume na mrao kachiga. Cha uvo. Chiga cha uyanga usaperi narini narini. Iani tutiti. Cha utotoma. Na uone ka uyo muteo. Une wabatombo. Nga kazikati. Uno auna chitu, chino dobu ya cha ukwama, koroza vzula vafuzi dorwa nawo, bedzi zinga sikunde, wane ni icho chiga, musizano dodi wara, uno abeba murwa.
And he told these shepherds, here's how you'll find him. He'll be in a manger, in a barn.
Uno obudza ababarisa, nge indira inena domu wana ngayo. Udova emukungwani, duruni, oputelo ngamwenda. Unomusi ni chimusedza tendani, ngaurindi mudzimu vukati yashu.
That sign wasn't only to the shepherds, but it was given to all the world.
Icho chigachova chisi cha valisa pedzi, pedzi chonekezwa shango lote, usedza kaye, unonabona urindi ene nyi, ndi mudzimu unarine, Emanuele.
When he was sure on the earth, he proved
Musi ove pano kalipasi, osumbedza uri ove mudzimu, osumbedza uri mudzimu ove kaye, ngauri zvika zva mudzimu zvomutevera.
He said, if I do not the works of my father, then believe me not.
Ori arandisa iti mishumo ya kotsi yanga, zvenezvo ndisongo ntenda, bedzi arandichi ita mishumo ya kotsi yanga, arandisa ntendi, tendani mishumo, chiga, Emanuele.
I and my father are one.
Nena kotsi anga rimuti. Kotsi anga ontuma. Unobunga achintuma. Gauraro ndi aniruma. Kotsi ontuma. Unanne. Ukanne. Unu uko ita mishumo ya nemune. Di mudzimu na mani.
Didn't Lot get a taste of that? Before the destruction? When he seen God.
Na loto hongo wana mutechero wa ezo chinyadzo isa tuda. Musi obona mudzimu achibona zvana mana, achilana mana, achikonwa mape atore, achikola chinkwa chibvochi vasoni, uno aima, mutana wawo wofurera dende, naone lisara labune, ndi. Ndi, ngauri Abraham ndi mulaifa wa shango, ndi, ngamongo maipi, ndi domu divadza zone. Na ovenyi, zenezo ori Abrahamu, na mfumakadzi wa ungapi, Sara, zomu chenusa, muzimu nga chibumbeo, choimero Kristo, oitu onama. Afudende ni mura wao, Sara Seya, uno arindinga ni Sara Oseya.
When Emmanuel becomes to the womb of a woman,
Musi Emanuele achiva one, nga kambumbelo ya msazi, udzulene a ubvela sa muvili wa muya ori sa zwi zwa vha zwi zwone maḓuvhani a loto zwi ḓo ralo kha u damu lwa muthu musi o vheka ḽifasi avo vhapostola vho ṱuwa na mafhungo maḓifha lwe na vharumwa vha sedza nga nṱha ha zwitikedzi zwa ṱadulu phaseji dza shango ḽa vhugala u sedza ngomu hao inwi ano khou ṅwala luṅwalo vhunga ndi tshi ni vhona ni tshi khou ṅwala Timoteo ya u thoma ndima ya vhuraru ndima na ṱuku ya fumirathi hu si na khanedzano tshiphiri tsha u ofha mudzimu ndi tshihulwane ngauri mudzimu o vhonadzwa ṋamani a tendwa shangoni a vhonwa nga vharuṅwa vharuṅwa vho takuwa uri vha sedze mudzimu vho vhuya vha dzungudza mbaḓa dzavho phanḓa hawe vha tshi vhidzela muketwa 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 musi o vha o dzula henefho vhunga khavu ya mulilo kha vhugala ṱaḓulu uno musi a tshi vha muthu vharuṅwa vha ḓa huno vha sedza nga hangei uri vha mu vhone yehova itiwo ṋama ngoho hu si na dandetande ndi tshihulwane tshipiri tsha u ofha mudzimu ndi ḓo ni ṋea tshiga tsha lini na lini ngauri mudzimu itiwa ṋama vhukati yashu a dzula ṋamani tshi ḓo vha tshiga tsha lini na lini hu si kha vhalisa fhedzi u sedza na u tenda fhedzi kha inwi tabanakele ya Abrahamu na iḽi shango ḽa tshiṱuhu u tenda uri uyo ndi mudzimu mudzimu o ṋeo itsho tshiga yesu ri vhunga khotsi a tshilaho o ntuma huno a ḓa na nṋe huno o vheka nṋe ngauralo ndi yani ruma khotsi a tshilaho a ṱuwe na inwi huno a vheka inwi tshiga tsha lini na lini izwi zwiga zwi ḓo tevhela avo vhane vha tenda vhonani ndi ḓo vha na inwi na kha inwi u swika vhufheloni ha ḽifasi ndi ḓo vha na inwi vhufheloni ha shango ndi ḓo vha henefho na inwi muṅwe vhunga ndo no amba u ṱoḓo mu ita mudzimu mutuku mupfhufhi o vha e muthu mudzimu o vha a tshi khou shumisa munna mudzimu o vha a tshi khou shumisa ṋama ye a i sika ene muṋe u ita uri a kone u sika nga khae na u ḓisa khaye vharwa vhanzhi hu amba luṅwalo nga kha uyo murwa thetshelesaho nga kha murwa muthihi vhoṱhe vhowa nga kha murwa a thetshelesaho vhoṱhe vho ḓo tshila vha no tenda mudzimu na riṋe tshiga o amba zwori itsho tshi ḓo vha tshiga o funa nga maanḓa u ḓi amba sa murwa muthu muthu ene muṋe muthu fhedzi ne a ti tshithu murwa a nga si ite tshithu nga ene muṋe fhedzi ho vha hu khotsi we a vha e khaye Imanuele ene mudzimu lulushiye mudzimu Yehova mudzimu ulo lushiye lutuku lo lila uyo o vha Yehova mudzimu a tshi khou tshila kha vhuswa na o vha e muswa wa lusekaḓe o vha tsumbo musi o vha o khedzwa nga khotsi awe na mme awe vho sedza u mona hoṱhe uri vha mu wane huno vha mu wana thembeleni na ori mini sa muswa na ani zwi ḓivhi zwa uri ndi fanela u vha mushumoni wa khotsi yanga tsumbo ya vhaswa sa muthu zwa maṱhakeni zwoṱhe zwe shango ḽa mu ṋekedza zwone tshiṅwe na tshiṅwe tshi henefho zwanḓani zwawe u vha muhulwanesa wa vhanna vhoṱhe u pfumesaho kha vhanna vhoṱhe we a kona u vhudza vhathu he khovhe ya vha i na magwende mulomoni wayo a kona u bommba maḓi a khwinesa kha zwisima huno a shandukisa avha wa ini we a kona u shandukisa tshiṅwe na tshiṅwe tshi a tama u shandukisa we a kona u dzhia makokisi maṱanu huno a kanzwa vha zwigidi zwiṱanu e na maanḓa zwanḓani zwawe a u vha munna muhulwane fhedzi a ḓi nanga u vha shayaho o vha a si na tshalo musi a tshi fa o ḓo tea u hadzima tshiṅwe Imanuele itshi tsho ḓo vha tshiga na mudzimu wa dahani nga a shayaho na mudzimu shuma hani tshi ḓo vha tshiga tsha lini na lini kha a shayaho a songo funzwaho Chiga o amba muprofita wa musadzi ana musi Simeon o imisa zvanda zvawe tembereni uno otakura uyo mumwe mutuku nga mwenda ana uri ndi chiga chinodo ambiwa nga ndira mmbi kuitero uwa ha Israele fedzi kuvangana fethu kuti hafu naonevo chedza kavanda mini mudzimu na rine husi kavopfumawo na vadiudzawo fedzi kavashayawo o begwa chitareni mudzimu na rine na oita zvithu zvarusekade sedzani zvithu zvavo zveaamba musedzeni zveaamba ngauri mudzimu ene mune ori uyu ni murwa mufuno wanga ni mupfe uyu ni murwa wanga ane ndatakaira udzura kaye ni mupfe ori ndi dova na inu chipinga chote na usvika vuferoni oruma vapostora vawe vofisa lifasi maduvani avo kunga mudzimu achiva mutina muthu volovedza vathu dzinani la uyo mudzimu yesu kristo vodzura tsini nga manda nayo swika achidivonadza nga khavo nga khazviga na zvimangadzo na zvipiwa zva muya muketwa mudzimu na rine vorera zvaruna mudzimu muti wangona one achirawo muti ofata tchaka dzote dzatawa nta midzimu miraru kana mina kana midzimu miviri fedzi una mudzimu mutii uyo muledza wova uchiteya uvhuseredzwa nga dhuva la upesera ndi khwine ni chifunga uelekanyanu zvino na vhulambilu dzanu humbelani mudzimu ni dzumbulela izvi zvino zvine nda khou ṱoḓa u zwi amba musi a tshi ḓa o khunyeledza zwe muprofita a amba no musi a tshi khou ḓa maḓuvani a u fhesela kha mvula dze tsweula na dza mudzimu musi mvula ya tsinya matanga na ya tsweula vhuvili hadzo dzi tshi ḓo shuluwa u khou ḓa kokotolo fhedzi nga nḓila ye zwa profitiwa nga hae hu ḓo vha tshedza tshifhingani tsha madekwana naho ngo vha hu tshi khou yo bvelani Imanuele murwa onoyo mutii tshedza tshenetsho tshitii mudzimu mutii ano ḓoḓa u dzula namani ene vhathu vhawe nga ḓuvha ḽa pentekosto u ḓo ḓa nga mukhwa u fanaho maḓuvani o fhesela ngauri u ḓo vha na tshedza nga madekwana na ndi mini hu ḓo vha na tshiga tshiga tsha lini na lini mudzimu u na rine mudzimu kha rine mudzimu nga kha rine muthu na mudzimu vha vha vhathihi yesu ofa lwe a ṋea vhutshilo uvho ha vhuṱhogwa u ya nga tsheo yawe kha mulaedza ya sonda yo fhiraho ngauri o vhuṋea u itela tsheo uri a kone u ḓisa vharwa vhanzhi kha mudzimu Imanuele na rine vhathu vha tshedza tshanga madekwana tshi ḓo vha kunga musi mudzimu o ṋea tshiga ichi tshi ḓo vha tshiga mudzimu ḓo vha a tshi dzula namani o elekanya uri izo zwi ḓo kunga vhathu zwo ralo ngauri vhanzhi vhe vha muṱanganedza vhone o vha ṋea maanḓa a u vha vharwa vha mudzimu huno zwi tea u kunga vhathu vha tshedza tshanga madekwana musi tsho tshedza tshithihi tsho sumbedza mudzimu na kristo vha muthihi petro o amba kha zwi ḓivhee khavho ini zwauri mudzimu o ita u yesu a sa shanduki we na muvhamba vhuvhili hazwo murena na kristo tshiga tshi ambiwaho nga nḓila mmbi fhedzi zvedza zva madekwana zwifano sa mufu mushumeli wa mafhungo maḓipa musi muledza wa pentekosti u tshi thomouwa mufu dokotela Heywood a sathu ene ndi a humbulela hongo kha musi musi o vha e kha zwawe zwa khwinesa nga ḽiṅwe ḓuvha musi muya u tshi mukwama o vha e murendi nga nnḓa u vha mureri o zhuvula pene yawe huno a zwi ṅwala nga pene hu ḓo vha tshedza tshifhingani tsha nga madekwana nḓila ya vhugala ni ḓo i wana nga ngoho nḓilani ya maḓi hu na tshedza ṋamusi ro switwa nga dzina ḽa vhuṱhogwa ḽa yesu vaswa na vakale, shandukani chivini chanu chote, unomuya mketo nga ngoo, udo jena, nga uruzeta zonga mateko anazoda, limbuno rimudzimu na Kristo vamti. Zeta zonga mateko ana, arari chiko chimbira, tzedzani changa mateko ana. Chiga changa matekwana, zenezo obo chiti ya uva cheza chenecho, chiti, na chiga chenecho chiti, chiga cha uyanga usaperi, zenezo ziga, zenezo ziti, zido tebe na cheza changa matekwana. Na anichivo ni achipesa, uyo ni mreza kaino kushumisi. Zeta zonga madekwana, zikazwa Mesia zino kuperekeza, zino kuperekeza mnaedza, zeta zonga madekwana zipano. Uambi wangandira mbi, bado nitudzera kule, baratu bamu, nandivo njibo mtudzera kule, baratu bawe.
They love to see him perform the miracles, but when he come to Calvary, where were they all at?
Vofuna umubona. Achita madembe, pezi musi zichi daka Calvary, na avote boba bengapi, musi zichi daka echo chipinga cha peto, une mzimu kango yawe na bibili yawe, ati obo nazwa, na abangapi, baume na mrao. Udova na chiga chine na newa chone, uno izi zigazi dotebe na mishume nenda ita, na inu ni doraro. Na yenge zeopira ii, nga urindi ya kotsi yanga, utoba cheza hapu chipingani changa madekwana. O ili duva lo siparao, le rapira kalo, beziru wa mingwa ya fuina. Makore oba achiko barangana, nga kachandururu ya utoma, ya udisa mreza wa urimudzimu na Kristo ni muti, urimudzimu wa na zwa namani, onanga ujula namani ya mutu. Uno namani vamu ita chumwe chitu chodziloka kurunomu, vamu ita chumwe chitu chapanda diva zwakare, vamu babo batodomu umisera mrao kamu filosofi, vamu batodomu ita mprofita, bezi mukomana. Di muzimu kainwi, muzimu obo na zona mani. Hani, na abo zidiba hani uri owa e muzimu na mani. Ori arandi saiti mishumo ya koti anga. Zenezo ndoni buza zoka keao. Bez arandi chi ita mishumo ya koti anga. Inwi itendeni. Uno zino zenezo ziti. Mureza uwa vusi uroezwa. Hapu maduena opesera. Mureza wa urindi ene nyi. Zine abazone, Emanuele chiko dzula, ka inwi, ena misume eneo miti, ye aita, adibona adzanga ka inwi, zitu zenezo zitizo ya ita, licheza changa matekwana, chiambi wangandila mbi, lindira ikondao, zoamba chingwe chitu kamubusi musofu mao, na osora alumbiru ya weo faro ngandara, ya udaka Yesu, uno arirabi, na ndifanelo itani urindive na buchilo busaperi, afigurunga minayo, arindo ita Yesu vandiche wana, afutodawa opera hoha, afintebele, bezi atuotu ngupara, mutengo oba wokarule sawo, Are lobo kono munea charede, unu apata kereke kuru unwe petu, adhivea samrado, oba chidobo ozita ngandila ileru wao. Na anizubo ni uri, izo ndi, zina mbambe zoani na musi, ukatea vopumao, hobo na bangwe, usi vopumo pezi, pezi washa yao, banjibabo, vavange imirindini ya mambie tete, na zungwebo, Bohana nga ngwambo wa utakarelwa, nga oba satakarelwi, oba Emanuele.
They said that's criticism, that's the devil.
Wori iyo ndi tsatsarazo, iyo ndi diabolo, iyo ndi ubala mumburo, iyo ndi bere sepulu, vadedezi wa ilo duba, zivizo zobo zuru zwari butafutafu, bezi muzimu ori. Chova chichiga cha uyanga usaperi, chiga cha ntesa, chiga cha zviga zote, cha urimudzimu na inwi, na kainwi, usika upero ni ashango. Ngecho chiga cha nucha ntesa, chipira zviga zote, ndi chiga cha utoma, mishume ufumitae, abo batubo dotea ubuya, unobarimuwa icho chiga, vasa tubuya batanganeza mye mketwa, mishume ufumitae ndi mana tuku ya butanu. na ozoraru mutendi we avena bibili uno avana mureri wabudi we avachisumbedza uri Yesu ni Kristo vasatu kona ujena ngo muhalo uno ubona chiga vodoti ya uda uno vadova valovedzwa vavewa zwanda uno vatanganidza miemketwa izo ni ngoo fezi nga chipinga changa madekwana zvedza zvipano uno chiasasaladzwa chiatambiwa ngacho chiambiwa nga ndira mmbi.
A stumbling block.
Muprofita ori chito ambiwa ngandira mbi chikukuliso uambiwa ngandira mbi utambiwa ngacho usasaladzwa Emmanuel Karine achishuma lufuno lwawe nga Karine.
Oh, today my pilgrim brother, my sister.
O namusi mukomana wanga wa mufili kara dzianga tendani icho chiga sedzani ngomu mukungwani wa mbilu ya inu mune unonibone arani chikona amba ngomu hanu bonani chiga chevalisa vachibona mudzimu namani achidzula vukati ya vasayawo varina todeya volatela aho bonani arani chinga chipfesesa mudzimu mbiluni yanu mudzimu ngomu hapa sedzani naone nibone ari achidivonadza nga ndira yone nga u dipa na vulenda vunga o ita miṅwaha isigati yo fhirawo ho vhona musidzana we aya kolejini uno ena vashumisani vhawe vhanzhi henengei ambo vha mutali mutuku nga maanḓa nga nṱhani ya pfunzo yawe ya kale ya shango ye avhe nayo sa mme shangoni ḽa hayani uno nga ḽiṅwe ḓuvha a dzhia tsheo nga murahu ha miṅwaha mivhili u dalela hafhu me awe a vha ṅwela telegramu no a vha vhudza uri u ḓo swika nga tshidimela tshikenekene u muṱanganedze tshiṱitshini. Naho zwo ralo a ḓa na muṅwe mutali mutuku uno o no vha mutali ene muṋe uno a ḓa na iṅwe uyo o vha e wa lushaka lwa muṅwe wavho bvelaho phanḓa vha maḓuvha a musalauno muḓivha zwoṱhe mane muswa uno musi ono swika tshiṱitshini musi a tshi thoma utsa tshidimelani a sedza uno henefho ho vha ho ima me awe vo sedza nga zwoṱhe zwe vha vha zwi khavho u vhona e ṅwananyana wavho a vha e hone uno musi musidzana we a vha e naye mme vha tshi mu vhona tshifhaṱuwo tshavho tshi na mavhudzi tshoṱhe na zwanḓa zwavho zwoswa zwoṱhe uno vho vhonala vha tshi shusha vhe vha kale nahone vha vhonala vha tshi ofisa.
And the girl that was with the little Mary said to her, wonder who that old
uno musidzana wa vha e na Mary mutuku ari khae a tidivi uri tsho tshithu tshi vhonalaho tshi tsha kale tshitungufhadzo ndi mini uno musidzana o vha e na thoni nga ame awe ari a tidivi uri ndi nnyi uno mme awe musi vhono vhona ṅwananyana wavho vha mu gidimela uno vha mu kuvhatedza nga zwanḓa zwavho vha thomo mukisa a sukumedzela kule ari a thi vha ḓivhi vho wana muthu a si ene ngauri ho ngo ṱoḓa u vha na vhushaka na muthu o raloho we muṅwe muthu vho a ḓo museya nahone a tamba ngaye.
There happened to be a male conductor of the train standing by.
Zosoko itea, hava na munna kondai ya chidimela. Oima otsini, ajubule msadzi muswa nga shada. Ari ivani na toni inu chitu chitungufa zao. Lielelo ayo mapungo zwabu dinga maanda.
And the people gathered to hear what had taken place.
Uno vhathu
helped the girl right out.
Vakuvangana upfa zwoiteaho uno afara musidzana neponda uno ari uyu musidzana muswa musi asatu vha na miṅwedzi ya rati ove mbeteni wa mutuku apostizi uno mme awe vha vhutogwa musadzi onakesa wenda vhuyenda muvhona konda ya kale yo amba hapfi ndu yo fara mulilo musi me awe vha tshi khou anea zwiambaro uno vha dzula tsini vhoṱhe vha shavha vha tshi khou zhamba vho zwi vhona mme a vho ngo zwi dzhiela nzhele na khathihi ho vha hu thungo ya vhuranda ya nnḓu uno kha vhudzovha dzono fara zwavhuḓi huno dzaya muyani huno hapfi vho kundelwa u fara avho mme vho hanganeaho lusie lwavho lo vha lu apostizi huno hapfi vhoṱhe vho lila vha nga si phuletshedze kha idzo idzokabu, bezi vashuburara gane, lela vali chandani chavo, vasichali aneya, naone li ragane lo nukarao, unoba mutande dzangalo, unoba pira kadzikavu, na apostizi, vasa elekanyi nga akombo, yabone vane. Senezo vasika enengei, vo zidiva uri vatokundero udi kanyena ngara gane. Uri vahumene murao, fedzi uchidza runako rwa mwananyana wavo, we ava chikoyomba tevera, vaputera rushie nga ragane, munova gidima, nga kadzi kavo, chipato chavo na zvanda, na mingongo zvisongofukedzwa, unodzapisa nama muvirini wavo, unodzawetekanyera marama avo, kamarambo avo, unodzavaita uri vave na mavadzi, dzapisa mavudzi avo, unoone one yote, kamarambo e. Areka munwe wavo.
Said she become ugly.
Hapfiva avifa. Inwini kono uvana runako. Vokerwa nga runako rwavo. Vokerwa nga chimwe na chimwe che vave nacho. Uri vakone unichidza. Uno zvenezo inwini aima. Uno nava na toni. Nga avo mme vavutogwa.
Brother, when I see God, the God of heaven.
Mukomana musindi chibona mudzimu mudzimu watadhuru okhererwa ngakurunoni yawe runako rwawe nazvote ava ezone ubhegwa ntatu uri yamupfudze aputerwa ngamwenda utambiwa ngae ngazviga zvawe nazvimangadzo zvawe uvidzwa diabolo.
Should I be ashamed of him?
Nditeo vana toni ngai, hai mune wanga, irini shango la klasiki, lite linezo atoda uita, kane ene ndichiga chantesa, mia mketwa kane uwa jamba, zingadini ita urindite ngandira imanga zao, unondaitua muna pengao, ngaili shango, vezi ningasikono muna ndura, ene wea nyitera zinjisa. Ojia petu wangarufuni, ojia petu wangange Calvary, oita izitu zote, oditsitsa achivata duru, achivaka kurunoni zaperela chena, aba mutu, utechera utambura anga, ufira mulingoni wanga, udivandira ya ubarushaka rurerone, lwa mfume zanyi kane, utanga panda na unyendeza, kabuchiro busaperi.
And through his poverty, I am made rich.
Unonga kabushaya hawe, ndito ufumawo, nga karufuru hawe, ndinewa vuchilo, vuchilo usaperi.
Don't deny him, don't be ashamed of him. Don't be ashamed of him.
Nisongo muana, nisongo vana toni ngai, nisongo vana toni ngai, pezi mkubate zeni, unoniri murena wanga, afunwawo, nebu ngabo ita, ngaduwa la Pentecost murena, nemu ya mketwa. Usururengo mumbirini yanga, atirondi zine vasova amba, atirondi zine sangula amba, ne atiko vaseza, nendiko seza iwe.
What is it, Jordan Church? No, the super.
Nandi mini, ubamurado wachibizo hai, jigachantesa, Emmanuel, muzimu narine, karrabele.
In the audience of the people this morning,
kaba titeresi vavatu machoni ano, na una vamwe pano vane vadotakaira uri, kane nendi na toni, ngavuchiro anga, ne ati na toni ngae, nendi na toni ngavuchiro anga, uneketza kae wea itwa, ovifao naone anyadziwa ngashango, muna wa matungu, adiwao, ngavutungu. Rote romu zumbera zifato zwasu, o amba mprofita, o nyadziwa uno arandurwa, na ozoraro romu jeranta, o didwa na uriwa nga mzimu, na ozoraro orungerwa zibi zwasu, na one akudzulerwa vuchinyasu, tamia mraro, washu yovaikae, unongato zawe rofodzwa.
Would you be ashamed of him?
Nani dovana toni ngae? Ara ni chiraro idani kalitare. Unonishanduke chibini chanu. Ara ni sina toni ngae. Unonina toni ngavuchiro anu ena vunekeza kae. Chitu chisha visao nga uraro. Novana toni zipinga zinji. Panda abasa, panda kona niyanu ya basazi, panda kona niyanu ya mununa, panda kona niyanu ya msizana, kana kona niyanu tukana. Novani na toni ngae. Emmanuel achikudzura ka imi, imisani zvanda zvanhu unoniri, muzimu kangwerengenda vana toni. mrena wasu na mzimu wasu, nga udhidu kufaza, nanga chiridzi, nga mandari au humbela uri kutanganedze kumbelo, ya farelo yasu machoni anu, ya ukundelo hasu ote, nga uri nerote, nga zingo zipinga rina maulandu.
We are guilty for standing for truth.
Rina mulandu ka u imena ngo. Rina mulandu musi vha tshi ṱoḓa uri vhidza nga ḽiṅwe dzina ḽivhi unga o muvhumbuli wumukhetwa kana tshiṅwe tshithu tshivhi tshine tshi save nga uralo naho zwo ralo nga zwiṅwe zwifhinga ri humela murahu vhunga Petro huno ra ḓidudedza kha mulilo wa swina ri angwele murena ṅwamusi wa khou sendela kha riṋe ngave ri tshi thoma nga awareneyi huno ra vhona tshiga tsha nṱhesa tsha mudzimu vhukati hashu mudzimu a tshi tshila na riṋe a tshi dzula kha riṋe a tshi khou shuma a tshi khou ita kokotolo nga nḓila ye a ita huno zwedza zwa nga matekwana zwifhano ri angwele ukundelwa hashu ri angwele zwivhi zwashu huno riṋe nga tshilidzi nga maanḓesa murena ri a ṱanganedza mpho yawu ya khushimushi murwa wa mudzimu dzula ṋamani yashu buse ḽashu u tshila na riṋe a tshi khou khethefhadza nḓila yawe nga malofha a ene muṋe huno a tshi ri ṋea vhuṱanzi ho khwaṱhaho ha vhutshilo vhusapeli ndi a u livhuwa murena nga nṱhani ha impho khulwane imangadzawo i bvaho ha mudzimu ngauri ndi tshipiwa tsha muyamukhethwa zwoṱhe zwo pangwaho paselani nga dzina ḽa murena yesu ro takalela u tshi ṱanganedza ri a u livhuwa ngauri tshivhidzo tshashu tshi imela itsho tshiga ngauri tshiga tshi imela pfunzo ya tshivhidzo ri a tshi imela tshi a ri imela nahone zwi a ḓivhiwa vhukati ha vhakreste shangoni ḽoṱhe ṋamusi nga tshi shayaho tshi sa ḓivhi tshigwada tsha vhathu kha tshiṱaraṱa tsha peni na tsha vhumalo ngei Jeffersonville uyo Emanuele kha vhuya mulilo i bvaho sogani ene yeso wa Galileya muyamukhetho wa Pentecost a tshi vhonadzwa nga zwiga zwoṱhe zwa Emanuele kha zwedza zwa nga matekwana ri a u livhuwa nga maanḓa murena huno ngave vhaṅwe vha tshi vhona huno vha tshi ṱanganedza ngauri ri a zwi humbela dzina ḽa yeso nahone u itela ene na u itela tshivhidzo amen. Ndi tama ngave ndo vha ndi na ipfi ḽa muimbi arali ndi tshi tea u vha na ipfi ḽa muimbi zwa zwino ndo vha ndi tshi ḓo takalela u ni imbela ngosha ine nda i takalela yo ṅwalwaho nga khonani yanga ya vhuṱhogwa William Booth Clibborn.
Down from his glory, the ever-living story.
Fhasi u bva vhugalani hawe nga nea i tshilaho misi yoṱhe mudzimu wanga na mutshidzi oḓa huno yesu o ḽova ḽidzina ḽawe o bebelwa mukungwani kha vhawe e mutsinda mudzimu wa maṱungu miṱodzi na vhuṱungu. O nga nḓila ine nda mufuna nga nḓila ine nda mufunesa vhutshilo hanga maora anga zwoṱhe zwanga kha zwoṱhe musiki muhulwane o vha mutshidzi wanga huno vhuḓalo hoṱhe ha mudzimu vhu dzula khae. Ndi u ḓivhuyedza ḓe huno ri ḓisela thengululo musi kha u fa ha vhusiku hu si na na fulufhelo ḽi songo khwaṱhaho ḽi sa vhonalesi zwenezwo lupenyo lwa mapande lwa ḓa mudzimu wa vhuṱhogwa mutete o vhetsela thungo zwa maṱhakheni awe u kotamela mukungwani tshitaleni tsho ḓalaho mupfudze u bebelwa ngomu hatsho u kotamela u ṱoḓa u takalelwa u wina na u tshidza muya wanga. O nga nḓila ine nda mufuna nga nḓila ine nda mufunesa mufemo wanga maora anga zwoṱhe zwanga kha zwoṱhe musiki muhulwane o vha mutshidzi wanga huno vhuḓalo hoṱhe ha mudzimu vhu dzula khae.
And then he is in me.
Uno zenezo ukanne. Uno nendikae. Uno ka inwe. Nga ilo duwa ni dozidiva uri. Nendika kozi. Kozi kanne. Uno neka inwe. Uno inwe kanne. Muzimu Emanuele. Una rine. Oba uyo Emanuele. We abona George Wright. Odulo pase nengezo nezino. Oye dela oenepo. Achiko ufa. Musi madokotela manna. Achimufira.
It was that Emmanuel.
Oba uyo Emanuele musi achidoti ya uadzima mbumbelo musi achidoti ya uadzima chalo uadzima mato anga ari iya ubudze mkoma na George uralo mrena udogwa chalo cha avo vareri na zvitu zvinoko umuseya oba uyo Emanuele oba uyo mumwe asashanduki ngadzipuka dzituku limwe duba matakana oba umumwe asashanduki ngama gimogen odzura wenepo vamwe vote oba umumwe asashanduki oadzimawo ukona hamuhumbulo zvipfi zvamuviri udinekedza kashango namusi ngaka inwi musi zvedza zvanga matekwana zvichikopenya muzimu kakatuchere konani nendiko jia chipinga chinji chano kari zviringedze rineni chuni o ngandira ine ndamufuna nandi vangana vanorudiva o ngandira ine ndamufuna ngandira ine ndamufunesa uchiro anga maora anga zote zwanga kazote musiki mulane oba muchi zi unobudarote hamuzi muodzulaka e Ira inenda mufunesa mufemo wanga maora anga zote zwanga kazote musiki mulwane oba muchidzi wanga Uno budarote hamuzimu budzula kae.
Now's the time for him to show his grace. A mother brings a little baby here with leukemia.
Zvino ndi chipinga cha uri ene asumbedze chiridzi chawe mme vadisa rusiye rutuku ngeno runa leukemia fuko rusingane lwa malofa ulolo vifa karusiye muzimu ngelipfi langa amba ipfi unozvidova nga uralo ngauri murena uamba amba naitava sudzuruwa usongotimatima zvidoraro Ngadzina leso Kristo mruwa mudzimu ndiyatula uyu diabolo anopfi leukemia vulwadzi ya muviri wa uyu mwana vudotuwa vufanelo tuchera ngadzina leso Kristo ngave zvichiraro maora anga zote zwanga kazote Musiki mulwane oba muchidziwanga unobudarote amudzimu uzulakae Nandirene ndamufuna ndingasitumulicha achituwa ndiyatoda kutofana na Yakobo farera nikai mufunesa mufemo wanga maora anga zote zanga kazo ichi doba chiga musiki murane oba muchitsi wanga unobutare hote hamudzimu udzura kae. Na amangadzi, na anitupfani chitakarera umuruva, muyani fedzi, tanu muruva, itanu dihangwa zino, nisongo vana toni, miamketo ufano, uyo ndi miamketwa, ngavulenda, ngandirea inimune. Musiki mulwane oba muchidziwanga nobudalo te amudzimu udzura kae kezo. Did we get that day? Unuridisera tengululo. Udova na chiga. Musika ufa abusiku. Usina purufero lo kwatao lisabo narisi. Muzimu wabutogwa mutete ovechera tungo. Swamata keni awe.
Think of what he did.
Erekanyani ngazwe aita. Achikota mera utoda utakarelwa. Wina uchidza muya wanga. Kari msezwanda swachi msirichiru imba. Ongandira inenda mufuna. Gandira inenda mufunesa mufemo wanga maora anga zote zwanga ka zote musiki mulwane oba muchi ziwanga unobudalo te amudzimu udzura kae.
Lord, we'll never be able to understand the riches.
Mrena nakati ringasikono pfesa rupfumo udalwa muya wangu usika richimubona nga ilo dhuva musi achidoda ringadiva ro edela buseni ringaditea umena murao kabuse la bufo fezi izo azinga dombida edza na zituku ndi azidiva uri udobiza uno ndidofindura. Uno zene zondi do ubona vunga oraro, uyu muvili usinao, udo shandukiswa. Uno waitwa vunga, muvili wa bugara wa ene mune, unengao akona uita urizitu zote zimuruwe.
I will ever be grateful to you.
Ndidova aulivuwa omisi yote ngantani achifiwa cha kushumushi cha Kristo mbiluni yanga. Udiva zauri ndi Kristo asashanduki. Nga ulu ita zene zoziti. Uita urindi ife na wone urindi ite vunga oita. Urangani kamananda wawe.
I'm thankful for a church, universal.
Ndilivuwa chivizo cho angaredzwa awo cha gundo. Chono ditiwa awo na uvizwa. Na uswaiwa na uterwa ka uyo muvii.
I find them in Asia, Africa, Rome, everywhere.
Divawana, Asia, Africa, Roma, umwena umwe, Indiana, Nakashango, Africa, umwena umwe, umona na shango. Diwana ilogundo la chivizo, inu diva zoru woda unamani.
And you said that every spirit in your Bible, you said every spirit
in your Bible, mungwe bibilini yao. Uri mwe mwe na mwe unewasabule izi. Ndi mwe woka keao, mwe na Kristo. Mwe mwe na mwe unewasatanziere zene ziti. Zauri Kristo oda na mani yashu. Ndi mwe wa mwe na Kristo.
Father God, help me to.
Kotsi mzimu tuse, ukwida izo zikuni ange inda. Ndikono zibona mrena, ange inda. Wonani ba mapele zikoroni. Sezani indi angei, ngei taji. Ngei koroni, izo zitu, zitungu fazao, zichi kokova mavuni, zisi na mirenje. Wonani abo batukana nyana batsu, batungu fazao angei, kala Afrika, zanda zwabo zituku zichi kosikeranta.
Oh God, send me, Lord. Let the angel come with a cold fire.
Oh, muzimu ntume mrena. Irimurunga ade na simbe la mriro. Lifise ngomu mweni wanga mrena. Unolatu sachika yote na buva. Urindikone uya. Sachi kuni cha muzimu. Utomora muriloni abo varisisi nilihuru. Batu cheta chivizo chitu kuchanga mrena. Oh, ndikona ubona butara butuku hamanyero asapasi. Ngaka enefa. Unonda abona batu babutogwa. Batu bachiko ufira. Bachirera mimodoroni yabo. Bachiko basea. Nga uribota kusera zwanda zwabonta. Bachiko renda mutimu. Pezi ngalingwe duba Yesu udoda. Unosu zote zidorukiswa. Aringabi na Toni. Murena, ridoba mirado. Na Paulo wakare. Unorari, atina toni nga mapungo matipa Yesu Kristo. Ngauru one ni manda muzimu awisa kachizo. Kabu chilo usapeli, kamu mwe na mwe anotenda. Rituse uchila nga iondira kozi. Niko uruwa iwe zino miani. Kama petu ataduru. Ria ulibu uwa ngantani ya aya madaru machoni anu. Zinala Yesu. Amen. Rutiro nge zeopezi udoraro. Ongandi la inenda mufuna Gandhi la inenda Murena Yesu zinala Yesu Zote zwanga kazote musiki mulwane Oba muchidziwanga unobudalo hote amudzimu udzula kae.
Just want more of him, don't you, Doe? That's my sister in flesh. Oh, how I, my daughter-in-law.
Rikoto utoda zwenge ziao zawe, aniraro do. Uyo ndi karadzianga na mani. Oh, ngandira ine, mazore wanga. Vatoda zwenge zozo mzimu. Mukoma na Grimsley, uko uda, achitoda zwenge zozo mzimu. Zote zwanga. Izo nizone mkoma na Woods, uko uda, mkoma na Collins, mureru wa Methodist, mfumakazi wawe bangwe. Ova muchizi wanga, indi misumo ya mia mketwa, uchiko ubiza ene muna, uzula kae. O, ngandira ine ndamufuna, danu zipura ngandira ya inu mune zino. Gandira inenda mufunesa Mufemo wanga maora anga Zote zwanga ka zote Musiki mulwane Oba muchidzi wanga uno budaro hote amudzimu udzura kha e
Lord, Lord, here they are, the sheep of your pasture.
Mrena, mrena, gedzi apa, ngudza pfuro yawo, dzikanzwe mrena, kamuya wawo.
Are giving themselves to you, Lord. They are consecrating their lives to thee.
Vako dinekedzera ka iwe mrene. Vako kumedza machiro avo ka iwe. Vo ima ngauri avana toni nga mapungo madipa a Yesu Kristo. Ri azidiva uri ufano. Kavuya muliro kulwane. Kristo muya mketwa. Munesa Mufemo wanga maora anga Zote zwanga ka zote Musiki murwane Ova muchidzi wanga Uno budaro hote amudzimu udzura kha e
Just speak in your own words now. That's the Holy Spirit that brought you here.
Itano amba nga maipfi ainu mune zvino. Uyo ni miya mketo wa ni disa pano. Itanu vuzori ni aufuna. Miya mketo wa ni umutiwa wa vusa ka Pentecost. Inu ni ima hapa ni chikorira. Ni chikotrimira. Notakara. Musiki mulwane. Ova muchi ziwanga. Uno budaro ote amudzimu udzura kha e. Usuna usafuna nama namalopa tukuti yawe lushero tukukaye. Ojia chibumbeo cha mutu Adzumburura pulane yotsumba mao Ochipiri chabukara Chitavero cha kalvari Uno zino ndi adiva uri iwe uyo are one muhulwane O ngandira inenda O mudzimu ngandira inenda mufunesa Mufemo wanga maora anga zote zwanga kha zote musiki mulwane ova muchidzi wanga uno budaro ote amudzimu udzura cae.
That won't let me go.
Yeah.
Love that grips my heart beyond anything.
Oh, rufuno rune rwa sa don tendela utu. Rufuno runo fara mbilu yanga opira chimwe chito. Udipa buhone amuya mukhetwa. Musi chibidzo chawo choima mona na alitare. Chichi funesa chosedza ngomu mukungwani chichibona zvene zvozviti zvevana vavutari vavona mudzimu oitawo nama ova muchidzi wanga unovutaro otea mudzimu vudzura kae.
If there's anything wrong in your life, confess it now in the presence of the Holy Spirit. While quietly.
Lord, blessed be His name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mm-hmm. Oh, glory.
Araruna chungu chitu choka kea obuchilo ni hanu. Chibuleni zino buhone ni hamu ya mketwa. Musi hofu mura. Sedzani ngomu mbilini yanu. Bonani ara una mukungwa enepo. Une ungakona ukonderera tsatsaradzo. Ka ubura hanwa uri ni mudzimu. Darote amudzimu udzura kae.
With your heads bowed now.
Sifato zvanhu zvokotama zvino. Tanu ita tabhero imi munhu. Uyu ndi muya muketwa. Anikoni kupfavurenda na ubvudha muya wa mudzimu. Udipa vuchiro chipinga chirapfu.
Where there are tongues they shall cease. Where there's prophecy it shall.
Une havana dzindimi dzidoguma. Une havana kuprofita vudokundelwa. Une havana ndivo idokundelwa. Vedzi musirufuno ronoda. Lukondelera lini na lini.
Love suffers long. It boasteth not itself. It is not puffed up.
Rufuno rwa konderera arupafadi arudikukumusi aruchivi arunatseda pedzi ru ari tukufadza ru ari difisa ru jenisa udipa muyeni wanu karabere zvino mumwe namumwe nga ndira ya inu munhu nichiriwa mudzimu kazve aita.
Oh Lord, in the sweetness of this song, expressing by the keys, not a certain sound, but a sound that imbo, means to us,
nga dziki, usi to our God usi is, kuma, as the one has expressed it.
Now the music expresses it, now
muzika express it, Lord. Murena budifare hashuka iwe ridapanda vaimanga meneje yavo vaufuna.
Together Lord we stand as your sheep.
Vote murena riima bunga ngudzao ngudza pfuro yao rifuna izvi zviliwa ndi zvavudi kha mimwe yashu. Unori azvidiva zvauri mudzimu udzurana rine ri azvidiva zvauri mudzimu oshururerwa ngomu wa Kristo uno Kristo oshururerwa ngomu wa chividzo.
Here we stand today when all kinds of religions.
Unoroima pana musi musi chaka dzote dza vurereri na chaka dzote dza denomination na dzindima chaka dzote dza tendo pedzi ifilichi di ambera mudzimu obonadzwa chiga chantesa cha uri mudzimu kadiva abonadzwa ona mani ya vhathu vhawe achiko ita zviga zvifanao na zvimangadzo achibvelera nga chibumbeo cha gore kavo achikodzura vukati yashu achitaruka nyambiru dzashu achiribvumbera zvinhu zvinodhodha achipodza varwadze vashu achiriita vorivawo nga manda tadhuru rune rava votanganawo toho kusika richiita zvithu nga nḓira ikanukisawo kavana vashango nga nḓira ine vaima unovaseya unovaerekanya uri riyapenga kutofana nazve vaita ngependekosi vachiri naava vothe yavongokambiwa mupedzi nga nḓira ine ndamufuna nga nḓira ine ndamufunesa mufemo wanga maora anga zvote zvanga kha zvote musiki mulwane ova muchidzi wanga uno vudalo hothe hamudzimu vudzula khae nani yaimisa zvanda zvanhu zvino kupfulupedzisa rutendo rwanhu kamudzimu miyano yanhu kamudzimu kupfulupedzea hanhu havungoho kamudzimu chividzo chote hote hote rine zvino murena ridinekedza ka iwe nga murao yipadutshedzo ya uvonadzwa vuone hawo ra zvidiva zvauri mudzimu ukadiva ovonadzwawo namani yashu ova bhuse lashu ova mutupo washu odipfukekanya ubva ka mudzimu uri ave muthu uri muthu akone uchira kae norou pfa matsioni anhu mimuyani yashu ri vona misumo yawo na uvonadzwa hawo ri a ufuna ri a dipfulupedzisa nga uswa ka iwe uhulisa iwe ufuna iwe na uita chimwe na chimwe chine ra diva uri chiitwa hani izvo zvidotakadza uchira matshilo anodonga vakreste ane asadodhisa unyadziwa bedzi anodova patutshedzo kha dzina liketwa lawo lihulwane izvi ri a ita murena savana vawo nga dzina lesu kristo amen.
I want to ask you something before you take your seat.
Nditodoni vusa chimwe chitu nisatu jia chidzulo chanu. Nano nuvuya napfa chitu cha udipa choraro. Udipa muya mketwa. Auna muto anoteo amba ipi. Utotakuwa usina uditisa. Achida panda. Vugara mudzimu ni avona. Ndova ndichikorabera na uguda maduva maviri ngaaezvi zvoengedzea upfira hezvo chibva chasondaha yopfirawo kana yopfirawo ina sondaha nga nḓira ine icho chiga chathesa nga nḓira iye mudzimu ari ndidova neya chiga ndidova na mani yavo ndidonga vone vadonga nne ori varhumwa vosedza nga hangei kana wopfi varhumwa voamba na valisa sedzani mukungwani nidovona zvine ndakou azvi amba icho chiga chova chisatouva pedzi chavarhumwa chova chisatova pedzi chavalisa chova chichashango uvona na utenda zvauri mudzimu udzura na mani unonga unekedzwa iyo nama oketepadza nama yashu uri akone udzura ngomo hashu mudzimu kainwi kristu kainwi vonani ndi nainwi chipinga chothe na usvika kupedoni ya shango nisongoangwa izvi zvivulungeni mbiruni dzanu ndotanganedza dzimwe mpho dzavudi nga manda dzakushumushi kamera ya filimu na zvimwe zvithu zvinji zvigidi na zvithu avo vathu vampfuna vaneya nga nḓira inezvo ndozvitakalela fedzi o uvu vuchiro vusaperi vutanzi vekwata wauri kristu uchira ngomo hwashu uri vudhalo hawe vudzura ngomo hwashu vuri ita uri rivhuwe nahone riite rofamba nawo ngauri ini musi nichiita izvo ni va mutendeleki ka zvithu zva shango ni va mupfiri ni diitawo foo ka zvithu zva shango munhu atshirawo ka vutshilo vuswa zvino inwi ni mubvanda shangoni ni mubvanda ngauri notanziyela zvikagara nga nyito yanu uri una mudi une mufati na muiti wao aba mudzimu ni abona uno anicharonda izi zwithu zwa sango bezi ri vhathu vho livhaho ṱaḓulu vano kho ṱoḓa uyo muḓi une mufati na muiti wao wa vha mudzimu rine ri mbeu ya Abrahamu ngauri ro tenda kha murena Yesu Kristo uno rofa kha zwithu zwa shango uno rovuswa hafhu nga mvuo ya tshifanyiso tshawe u tshimbila vhunga Abrahamu ri tshi khou ṱoḓa muḓi u ḓaho ri tshi dzhia pfhila mudzimu ri tshi dzhia tshiṅwe na tshiṅwevo tshi tsho fhambanaho u ṱanganedza vharuṅwa hayani hashu vhunga Abrahamu o ita vhadinda vha mudzimu vho ḓisaho mulaedza. O, ndi tshifhinga ḓe nandi ri tshi bula uri a ri tsha ṱoḓa zwa shango, ri ṱoḓa ene nahone ene fhedzi, ndi ene mutshidzi washu. Musi no fara lwendo, ni tshi bva tshifhatoni ichi, nga matsheloni anu, mudzhieni na khathini songo mu litsha ṱuwa, ivani a ḓifhaho muyani wanu, maḓuva oṱhe a vhutshilo hanu, mudzimani fhatutshedze zwino, musi ni tshi ya zwidzuloni zwanu, no vhana vhana mpho dzavho, mudzimani fhatutshedze. Ndi zwa u rabelelwa, vhathu seni uri vha fhire nga hafha, khaladzi, uyo rabela. Murena mudzimu ivana khathutshelo kha uyu mukomana, ṱuwisa muya wa u kambiwa khaye murena, ngave a tshi kambiwa nga waini ntswa ya mudzimu nga dzina ḽa Yesu Kristo, amen. Na izwi a si zwa ṱaḓulu fhedzi, na ndi vhangana vha no pfha izwo, izwo fhedzi u ḓifha fhedzi. A huna ano ḓivha zwine zwa tea u ambiwa, a thi ḓivhi tshithu tshi no tea u ambiwa. Nṋe ndi tou nṋe, nṋe ndi shaya maipfi, a thi ḓivhi zwine ndi nga amba, muya wawe fhedzi u kha u tou dzhena. Ni a vhona na ndi mini, wo inwi ni khou vha dzingwana, no ḽi iva ḽi fanu uri ḽi ni range phanḓa, u ya kha zwiḽiwa zwa ngwana, zwiḽiwa zwa nngu. Izwi ndi zwiḽiwa zwa nngu, muthu anga si tshile nga tshinkwa fhedzi, fhedzi nga ipfi liṅwe na liṅwe ḽi no bva mulomoni wa Mudzimu, mimuya yashu i tshila ngaḽo. Ndi elekanya uri zwino, nṋe ndi tea u vhona khonani yanga yavhuḓi, Anthony Robinson, arali ni tshi ḓo tou lindela kha tshifhaṱo, tshifhinga tshilapfu lwo eḓanaho, u swika ndi tshi kona u tshintsha zwiambaro zwanga nda vhuya ngauri ndi khou bva biko. Murathu Neville u ḓo dzhia tshumelo zwino u itela zwifuwa zwa vhana. Murena ani fhatutshedze. Tshifhinga tshoṱhe imbani fhasi u bva vhugalani hawe. Musi ni tshi ita izwo, elwani zwine ra tenda khaye, vhuḓalo hoṱhe ha Mudzimu vhu dzula khaye. Mudzimu ani fhatutshedze Murathu Neville. Ina, ara ni tshi ṱoḓa ndi tshiralo. Murathu Neville o nkumbela uri ara nda vhuya madekwana ṋamusi, hafhu ndi rere nga madekwana ṋamusi hafhu, ndi vhe nga u dzhia tshumelo yawe, fhedzi nṋe ndi fhano, izwo ndi zwe nda ḓela zwone fhano, zwo luga, ndi ḓo vhuya nga madekwana ṋamusi, murena tshifuna, nda amba tshumeloni.